CK Music from us.
Dangerous collaboration. Passman. Naine pano. Dine Tupac wa Zambia. Genlo Kanene. Abuela Nigeriari.
Jana mamu pikwati. Know your position. Mira jamba meti. Know your position. Wine for your man. Your man,
yeah. He is your man, yeah. He is your man, yeah. De kweba umo umeni wako. You never lose your guy, girl. Innocent, why you walk once, so girl? Just say mu pressure. Meti aibika ime mwabwela. Mwabeka nyamayo. Ameshi ya kusamba. Imeti uwa wako. Umo umena nkwe mtu. It is F kutu. Kekwesha juju. Pasa ni ule mtu jatunju.
Achana mamu fikwati. Know your position. Mira jamba meti. Wine for your man, dance for your man. Muvalile kwa ya mene valesa. He is your man, yeah. He is your man, yeah.
Siku tichito zonze ni kusira meti. Chifuwa chagu tafora pasati. Kuli sintu zinangu za mene meti. Safu ni kakukwira. Izo ni za kuchipinda. Monga kuwasha tuwa mukati. Olo kukiri na kubedroom. Olo chape kufakira bamuna bako manzi yo samba. Elo musi wakuti bamuna bambiri self control baribe. Shua wende upase meti chansi. Elo usi wanaku siba kuti ni mukazi muzako. Voonse famine urinavo. Na enve meti harinavo. Osa lekerela meti kuchuta tuchawa kuli bamuna bako. Aka siba chape mapisi ya nkuku ya mene bakonda. Mama mama mama. Nishu kwa sila na chuku watanga kupoke. So careful please. Njito ya medi niyo yanga ni labana baku maskulu. Pamene mukari kumanjito. Uka mupasa chape chance yonge na kupedi. Angenelera.
Jana mamu fikwati. Know your position. Mira jamba meti. Know your position. Wine for your man. Dance for your man. Muvalile kwa ya mene valesa. He is your man, yeah.
Nansima, daily expensive clothes that you wear. No man can take you KFC for your dinner. Iwe chinja mwanke uzalila. That's why meti anawina. My girl, tekonze luku mwamuna. Chelo chino nichovuta. Iwe, nichovuta, girl. Baza kupoka.
Bakashana mamu fikwati. Know your position. Mira jamba meti. Position. Wine for your man. Dance for your man. Mubalile kwa ya mene valesa. He is your man, yeah. He is your man,